Nine Flavor.
Yeah, balule mbalule ziri lembali. Mbesa, mbesa, mbesa. King Nacho ndo mbalule mbali.
Guru.
Yeah, Nyamada Steve-O, Steve-O.
Yeah. Listen. Let me be your life coach. Guru ni bright torch. I've seen things ngama mira muloji. Those you think siwa ona they watch. Still eko punzi la boss. Yes of course, umoyo ni kosi. Anything that you wish to do, osa eso sharing until you launch it. Juwa chewa nduwene, simuka mbisana. But iwatamba ma status, ii ni tape ya mene. Instagram move yako mudale, liko dangerous. Ima screenshot itu mene. Na ma share ni secasi ama jealousy. Zauna za secasi, out deliver. Nga weke thiki anga ina pregnant. Some clever, see famous scavengers. I never ask favors when I talk to strangers. Dependence, the form of disturbance. Watch me blonga black spiders in December. Zi yesu protect us, ino ni legacy. Help my jobless homies, upeza vakanzelo. Na mwe magaizo satu mvela nyansi mani limdoti chiwe na magazi. Ah, mfuitu na tie vofu. Social media tipanga mhofu. What you see doesn't exist. Brain wa poka wa ikamo bofu. Fake names, fake life, fake friends for sex, vala glove. Do things quietly, pukuta makrams ya keke kumbovu.
We not in karebansi, digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni, fotoko za futo lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka, koma linda maza pitendi bozi tinda dalamba. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka. Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Never call your ex. Utiesa lilomba ma ex. So erosion ni munda wakali inga kulimise mu malex. Prepare yourself for opportunities. Ikabuelo sakamba zexi. Watch your spiritual life. Mu family ndie mubadwila ma snakes. Empowerment ni scamu. Yuvale kozangala damu. Masuka talk to us. Chakolo wanzelu palinzelu na masamu. Guru ni life coach. Si wapa mulo mongali pubamu. Tonsi tili na ma pressure. Facebook success is a sham. Pambili bambili bangala angili. Nga you are happily growing a family. Saying you are luckily doing it. Kawili bebe siwa end around. Nga bualili. Award ni atano na quality. I'm an unsung hero imu makiti. Visit my castle for clarity. Title ya guru mo game ili valid you era. To compare me na new era. Kunid ya suge. Apabiti ni tenuka through snare. You change things by changing you. You drain your energy dating to. Your own ego can burden you. Icon are buying things you're selling to.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fotoko za futo lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka. Koma linda maza pide ndibozi tinda dalamba. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka.
Zimasule, 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 zimasule.
Kamba chakumti machichoke.
Zimasule, zimasule,
zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Kimachi.
Mindflavor.com.
KNB Records.